cha nyumbani sasa. BBC once again. Labda wanalao ila mecha no. Tukusa moyo.
Nazuka ghafla kama my face kama black ninja. Ninakotoka wrong time kwa rhymes na chinja. Walo kutuma pande iza wekulostisha. Tumetumwa na avande you know what time it is. Mina itekedeza amdi doma na nafena bidi. Tukusa usitaribu kutukusa tumeshushwa. Kesa na mabiti na usingizi no. Kututume kunje suda tunazimisi do. Katutuma shoko suki black ninja.
Dimasa from Tukusa ima dedoni ima disense.
Usitike kuleta matani tuna uwaru njumba kibenten. Kremsa shoto kwa booth straight ass speed no pen. Penless, paperless, everything wireless. Dade fatali boki fikisha mileage. Usage eje na dai change, tanboya na dai genji. Nangoma megoma kufika bandari kwese limekata.
I rep the sure shot that makes your head rock pop. Official bongo boom bap that makes your heart stop. As niggas swap for guaps, some switch to the ops. My circle I crop being judged the dreadlock. So one beats a hop and let my verse sit stop. And bust like a chewing gum that never goes pop. When the needle drops, those dance floors need to get mopped. Four smooths get you dropped if you're looking to get popped. So we chillin' in complex simplicity. In the absence of complicity, flexing abilities. Passed down from future ancestry. Spitting soliloquies with ease, making dark teas. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all we give to you. It's the same old, same old. As we drop the microphone, we let our words unfold. Now dig it, y'all. As we do what we got to, cause we get from what we do. That's staying true, the real is all I'm giving you. It's the same old. Same old, as we grab the microphone, we let our words unfold.
Siku peshi minagawa bila riba huu fundi niko deep. Nazungusha vina kama nungwi. Rapper wakubusti huu moto haugusi hauna budi. Mimi ninga riba we ni kungwi. Petafu sinifungie vio sina shida sio kilema. Na run kila chocho bila ndinga. Nikivimba sitishiki na watoto au makinda. Mdogo mdogo bwana mdogo adi mabro na wakalisha. Hizi sumu muaji na itaji hati miliki na imba ngumu. Paka demu wangu hasikilizi. Mbegu ineza geuka msosi alafu shamba likabaki bwana mdogo. Njyo chukue mia ukalie ndizi. Iyo wangu mangamizi sina fair. Nikituwa wabobezo kubashiri watasema nilijua. Dobi natakatisha vesi nikifua. Ningeingiza vesi kubwa hawezi kutanua.
Bindo kichwa ndani ya Tukusa. Wanafichwa na ugusa gusa. Bani shaba yu inda ponda mpako wanasusa. Ukisikia yaa semikuwa la fimbo ya Musa.
Sina shida ya promo ala mpango wa top 10. Yazi ninaongozwa na black ninja captain. Sikimbirie kuchana rudi ni shure so men. Pombe sigala mbaya hila kaya chome.
Mama mkanye mwana ukuruma soma. Kwa mistari kwenzi na wazibu sibembezi.
Wejifanya nekano au tatumbiri. Lakini kwa mechano andika pa unasubi.
Kado unikado sila kado vuta banke. Natembeza bagola paka kwa mpalanke. Riona dongo fish nye mkaji wa makake. Na vesi zenu pwa emu unendeli mjipake.
Naongoza msafara wa masoja vikosi na sio mbagara. Intelligent toku kambini ukosi mijadara. Yapo kwa watu mia wazima pakosi mafala. Tunaishi nao kibishi mabosi mangala waliopo kwa setting. Na wabudu bullet they're acting. Mabosi wenye kutoa mitonyo do shinde betting. This year by ride for my fucking self yeah. We be normal like OGJDs on my shelves yeah. Being alive is a fucking blast. I got everything I want but still I'm lacking stress yeah. Real fact, wall association. Only with chicks, we ain't burning chests yeah. One love, 12 shares.
Everyone I'm when you damn. You a sinazam. Msimu, majira, wala wam. Nikikunja ngumi, jua natoa tano. Misimamo si vunji bora ni vunje usiano. Siku zote na kesha nikifanya kwa makini. Kama kulala ntalala sana kaburini. Sijuti kuwa mimi na stamani kuwa wewe. Ata sijui ni kwa nini. Maneno matupwe ya pendezi. Kila mali mini mkali kuanzia mita ya mbezi. Unajidanganyo na kusema siwezi. Wakati atademu wako na kubali. Japokuwa sibembelezi. Ukweli ubadiliki kwa matumizi
yeah.
Mungu nao niembe la haina ladha ya dodo uwezo. Kwenye yes, mchezo nafanya ntimize ndoto. Mimi sumu ya hatari niweke mbali na watu.
Hey yo, watu megutuka man. Uko mkubwa po Tukusa clan yeah. Nataka kujoin jazungushe sign. Everywhere you go, anything you do na paswa kukumbuka sini pro when your future plan.
Say what?
We don't need no traitors. Dance me and me and don't entertain dancers.
Dancers?
I wonder why you wanna be a gangster, nigga. Sizani kona farm hini danger.
Danger.
Tumezungusha nyata tumoto. Sije peku peku pizi vavya tu koko. huu mchezo una Zidane na una Gaucho, utatoa mchango gani sana sana ucheze faulo squeeze na haribu au na tibu maumivu au ni kipi naweza kuexaggerate kama kiki au mchizi na uvivu au ni gwiji la magwiji au ni jibu kwenye public debate ama media saivi tupo doxi tukikata beri za midundo na mirozi tagi langu na wendangu ni mikosi sasa fanya for you one and figure force
killer rapper ni rapper like so killer rapper gifted I mean it kuwa mimi uwa lifted ninja straight out cha dulu mentality rappers wana upungufu wa bass physicality I got key to my city shoni kani bar wala pub it's not my publicity I've been busy I've been digging mazishi kwa kiwanda cha rap I'm still killing nikisikia beats lip sync kama nimebinyo goro shout out to Moporo wanaume watemeke bado wamekuwa mamoro domo watoboy ninja ameficha mchoro bora enzi za mitume na uambia sasa hivi kuongea sana unafanywa kinyume cha sheria tafuta manzi tulie umkune bacteria hawezi pass uta start me pack barrier wanauliza nko wapi wanipate area hii game ni shule we class failure style uwezi kucheza ondoka dambi nyingi umetenda okoka ogopa dili kakopa za chopa sponsor na yu anakopa anakosa ni conscious kicheki mbota ni clockwise bado na wavisha makanzu na skosei size kama kweli pese na ungea siongei save na naushe zi flow speedi ile ya 5G
tukuse mwisi
songa
so brother number 2